Like a boss.
Yo, yo, yo. Easy bad do I lie to a form, to a form. Ah, form, form, four, three, four.
Hello, go DJ na sapa.
Titingiza topa mogoka inanyonesha leo nishuke na kamoja dunda lafu okota legeza potatokwa situmezoza tangu enzi zaki cheza yo doba titingiza topa mogoka inanyonesha leo nishuke na kamoja dunda lafu okota legeza potatokwa situmezoza tangu enzi zaki watu washikane wawili wili witaleta mbili mbili lazima stawaka so nijikini maziki ziki stingonza kidead so nacheza na kiwili wili nishatipa kebin moshi mejakwa watu washikane wawili wili italeta mbili mbili lazima stawaka so nijipini maziki ziki stingonza kidead so nacheza na kiwili wili nishatipa kebin moshi mejakwa wingi wili Faster 4, niko class 4 Baby girl anadai ni wash and home Sezi bonga fiti jumi ukuwa don Sezi banja mta mindo father son Easy sis unajua mindo melgun Ukibanja nani unapigwa boom Kani happy my guy itatipa soon Usiwori na life itatipa
boom Niko busy wapoa ni wawili Mmoja ni start mwingine medunga mini Nani masos wa mijipin fiti Hapa ni trio sam tukisip kumaheni Nijuzi tu nimekosanisha makapo Cheki yo chunga mpoa wako Ukini cheki buda acha kufambo Ukujo kuna njeve kanadai kugadol